Ebimu tatu kwa lichitongole chiri vila mguanga lina icha ubo siche fulumizali pota angiraganti wa msujabu insiri wano mguanga gwa kendero kuva kubitundu anambi tano kubuli chikumi okuda kubitundu kumi na visa tu kubuli chikumi mumuaka kwa vensimbi ugwede okusinzira kwa lipote ne fulumizi doru waliro muendo kwa abantu abafunobuti mba wensiri wakulidua mwedagala agucha alikubitundu atano mmukaga kubuli chikumi wabulanga ataba antu wakoze sobu timba okulinobu vuta kubidua mwedagala bako lebitundu chinana msambu kubuli chikumi atingasinzira mkolo kufurumia lipoti no kuchitebe chechitongo lechino walero minister omwezo webe nsimbi avunanyizi wa kukuteki date kere gwanga Amos Rugolobi atikezanti wachari uo kawefube atikezanti wachari uo weta uo kola kawefubali no kukulaba nga gwanga yongeri radalo kutula chiruwa dechine chomu suja gwensiri kumfete
kilaze burungi nyo nti mu mwaka 2009 maleri yoyo mubana abali wansiwe miaka 5 yali atwale bitundu ana mu bitano kichukumi eka akati wetutukide kaakati nga akendedde okutuuka ku bitundu 13 kichukumi kitegeeza nti waliwo okugenda mu maaso okw'amaanyi wabula wekinoolira save eyavaako wali emabega emyaka ng'etaano emabega maleriya yali atuse kukumi kichukumi kitegeeza yadde tugenda wa maleriya akendedde naye ate mu kiseera kino ky'emyaka azemu okweyongeramu kitegeeza nno nga gavumenti tulina okubaako bye tukola eby'enjawulo okulaba nti malaria taddamu kusaasaana mu ggwanga lyaffe.